Altine sappo e jeetati lewru mai hitaande duuɓi ujunaɗiɗi e laso yande joyi e mintaji sappo e joyi habaruji studio Kalangu e Fulfulde. Ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mumune yettinta e moɗon. Sembe habaruji meɗen hannden haalan dow filla hawju feroɓe tefamɓe to ɗuwo e raɓu ñaw coronavirus to annde nder région Agadez to fedde HCR singi sigilaji muɗum ngam hisinde yimɓe ɓe e raɓu ñaw coronavirus bo. En kalan duni fa hannden dow batu ñalowma ittaɗo sappo e jeetati lewru men ñalowma ittaɗo nder leyɗe duniyaaru ngam nokkuje to moɓol kulle taariki e fina tawa. En nanan du fa hannden taariki cingol nokkure indiraade musée maydande Saydou Jarmo koye to annde nder région Dosso. Yewtere pindinol studio Kalangu hannden haalan dow wencagol ɓaade nasaruusi ngam tabbintinol ko junngo neɗɗo non tawa nder gacce. Nder andinore ministére leydi Niger kawjiɗo filla cellal yimɓe ni keega nannguɓe heewɓe ñaw coronavirus sappo e joo keɓa miccintinen du yimɓe ni ko illa ñawgu wangi ɗo nder leydi Niger warde keega yimɓe waɗoɓe yimɓe keme jeenayo e nayo nangi ñaw coronavirus gu enden dow cikkaɓe ujunaji tato e keme jeetato e lasoji nayo e sappo e joo to woygu e nayo maayi nder maɓɓe yimɓe hemre e woygu e ɗiɗo gonno ñawto yimɓe keme jeegom e lasoji nayo e sappo e jeetato kan e ñawta daɗi. Ganduru diɗde raɓu ñaw coronavirus gu enden nder région Agadez waddi ko bureau HCR mo Agadez hano fedde leyɗe duniyaaru hawji no filla feroɓe tefamɓe to ɗuwo singi sigilaji mum gon ton enden ngam renude feroɓe ɓe enden e tefoɓe to ɗuwo ɗo enden tawaɓe ɗo enden nder huɓere Agadez ɗe enden noyi won no waɗa naabi en ɗumen waɗa nder duro go enden ngam ɓeydade se kettinoɗen ko Mohamed Nourou Abdoulaye ardiɗo bureau mo HCR mo Agadez on eɗen wi Anissé Karim gam famtinde himɓe.
No ɓiɓɓe leydi Niger kawjara nonni kamɓe duɓe goniɓe kawjore fedde HCR e walloɓe muɗum no tawa nder nokku on woɗi dow fini Allah funaɓe gaɗane yilaru tindi e andinde feroyɓe ko gari ɓen kamɓe tefoɓe talki jonde nder leydi ɓen kono ɓe kaani waylude jikkuji maɓɓe le wakkati ñaw coronavirus on e wadde groupe uji nimɓe nder kuji jipporɗe dillamɓe leyɗe ɓen gam ɓe tendine e kulle kaɗaɗe. Min gatti du nder nokkuji jipporɗe kamɓe toppukorɗe maɓɓe ɗen ko lotirte juuɗe wawtu fuu hawri ndeji na waɗe e famminndeɓe noɓe kaani wadde le wakkati o saabi Allah e ñaw coronavirus go. Amma no woodi sigila ballirol dow ko yaawi ko coronavirus heɓa e goyɓe ko gari ɓen keɓi mballa kan eɓe towtano du laabi koƴaɗi gam hisinde nimɓe coronavirus.
Prévention de lutte contre le COVID.
Fedde dental leyɗe tubakoɓe waddani gomnati leydi Niger balla milliardruji laso e ko dekki ceede sefa ɗum du gam waddande gomnati o ni balla harko darata laabi ɗuɗu diɗde raɓu ñaw coronavirus gu enɗen e saɗormaji ɗi ñawgu waddani yimɓe misali harko darata lumako mum en hannono tawaɗo dow inde fedde de ɗo nder leydi Niger wi'iri ɗum ni mawne sappo e jeyi lewru mai hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso balla ka du ni ko lewru juin hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso daro fuu tawa balla ka heɓake gaɗam mum kaɗen fa hannden o wi'i ko ballagaji ɗiɗi gon gaddoyte ɗo lawol gotol gol enɗan ko hitaani duuɓi ujunaɗiɗi e laso timma. Sigilaji ɗuɗu diɗde raɓu ñaw coronavirus nder bangeje burtoɗe huɓere ñame no hehoore mum enɗan Sayabu Halidu joyiɗi kano nder scout leydi Niger kanko du woni hannden ardiɗo fedde ONG indiraɗo gasme omo tawa du fa hannden nder comité cingaɗo ganduru diɗde raɓu ñaw coronavirus gu enɗan nder bangere ko harteji o famtini yimɓe duni dow nafakka durogo nder janguirɗe ɗe enɗan nder wakkati mo iɗe goniɗe sirie firtede nani ko wi Olivier Asokba vi gam famtinde yimɓe.
Avec l'avènement du
Allah e ñaw coronavirus ngu min keɓi caɗale amma gam miɗen godi tindinaɓe ko ndeni loktoroɓe ngala ɗum fuu kamɓe gatta golle ɗen ɗo nder koarateji ONG on miccitake kono hani ɓe kawrite gaddunoɓe nimɓe noon sigilaɓe iɓe gadda tindinoje maɓɓe nden nano ɓe mbawirta wallede faɓe keɓa ɓe gaɗa tindi maɓɓe yaade to ɓiɓɓe wuuro koarateji ɗo. Ɗum ɗo duwoni ballaga amin minen nimɓe ONG heɓa min durwida e ñaw coronavirus tawangu e hedde janguirɗe ɗen ɗo ƴeenimɓe tindinaɓe ne joha nder lekkoloji ɗin e walloyde sukaɓe ɓen nde burtake faryamdo sappo mane ɓe jiido e ardiɓe janguirɗe ɓen gam waɗande sukaɓe janguinoɓe tindinoje
faire des sensibilisation ponctuelle à ces enfants là.
Miza mai danda Saidu Jar mako nokkure mobol are e kulle tariki non tawado ton andan der region doso dalila nyaloma batu sappo e jetati lewru mai nyaloma ittado der leddo duniyaru gan nokkuje tariki e fina tawade andan ni wadi ko Kimba Alpha ko kudo hore mun gangolande nokkure de ton andan der region doso wadani himbe tariki cingul mayre nani ko wi Ausi Abdurrahman gam famtinde himbe
96 no en feri
nokko illu hitan unel temede jene chapande jene jegon ko dum mabbita chagal mun dum non won ko be gatti are don enda mi tawaka don demmu na ko dubu jinaaji didi e go ko puddumi golud don enda den en kamene ke anno warobe na jiewa youtube andal duniyaar fayoti dubnaade sappo e go wi'a warobe walede godde be ka faddama galana gar ka senda jonka yi min e Haladu Mamman ni tawado hunde fu ko jidon do ko wodi ko wel yewde fu Haladu Mamman kanyum woni ko waddi dum watti don enda nimbe wobbe du konna na arem en arde ko na de fina tawano sentame de bodi sane de jottinto
fo kangi manda alaade jineenu igafa sikada
biro USN fedde jinganore jangobe leydi Niger janci andinore gomnati leydi Niger har ko darata ko jitaaki jande go lewru juin hitan dubu junadi de laso biro fedde de duni wi ko gomnati leydi Niger wala no tefa ko watta jande de andan timina amma gomnati wala nani no tefa ko watta jangobe ben jaha tewtoruji di andan ni baani jande mabbe di gennani ko Algabid Mohamed Ider wi itarnan fude Ahmed gam famtinde himbe
registre de cette information
min beltake e habaru ko kado amma du no wodi ko min joti der mun do filla omtol jandegol gam wodo miccito der lewru juin e juillet no wakati non de tobete sanne der leydi meden wodi du dudal cuudi jangirde den fu ciakke ngadira sukabe jangobe dubbe du ngala tabe ko jaggirte dibe ngel min joti sanne do filla kantol sigila jandegol ciaka balde le soydi di e joyi ko kade den wona jabtina jandegol tan heda dei ko no tefeni woni sukabe en keba ko njogiti sedda fade wakati tewteruuji gadoji din no gade tatabe ngel gomnanti yade e minister kawjido filla jandeji mawdo e der andinore mo wi'i ko labe kisino nimbe coronavirus kingaadi no e ko emu der jangirde den fu nden gatti joteji mawdi illu ko minister on noddino hokkobe habaruuji min jeyi to gomnanti e wi yalla dum hetta ko do rimi far jande ne
rand la rentree effectivement ambigu
dalila guikale dabbaji gonadi no wade sedda sedda fu der region maradi misali har gure e ciya tawade takkol kerol leedi Niger e leedi Nigeria waddi ko Zakari Umar governor region maradi wi ko no wado jowrobe laamibe fina tawa juude mo en no tawa der habbidane e wuube be andan gam dum famtinaki wi e ko chefe dabbaji di fu peddita kerol leedi Niger nata leedi Nigeria tawa jowrobe laamibe be andana dum nani ko wi Mohamed Mamman gam famtinde himbe
dabbobi ba mo san iyakan
min anda kero dabbaji ko min bujjana do min anda du konna mo en wonno nyaamadi ko dum fuddi warra joni buri ko watto dabbaji ujunaaji chapande joy ko wujja do en naada e der leedi herube ami to ete zumme cinkafi e sabon gari gelle pamare de min kerri de endam kaddi dabbaji ko jaado dilda du fu majiri ni de joni o yettor Allah sabu governor mo zamfara naati e hala ka endam faw fuddi wadde sariyaaji do majjum min e kwami nin tabintini laami e fina agono won ele majjum de min bita be funon hore wobbe no woni hen kano min bita be funon woni e der jamba o do mo herrib ami wonna wadnami
cikin wonnan yaudara da ake yi muna da zaman makwabtaka
alal sappo e jeddi lewru ma hitani dubu ujuna didi e laso ardangal sogeji leydi Mali bi ko orgal sogeji leydi en gon juddinama ton andan lam zanga no kurta wana chaka kerol leydi Niger e leydi Mali ton ande hanono andinore Actu Niger internet mudum haliri dum dum miccintinore go lewru novembre hitan dubu ujuna didi e sappo e jena orde sogeji di andan dilli der no kuje de anda hanono andara Bukar e lam zanga wakati Peter gon wadano ton andan der chakantaraji de anda
Jamwali Alhaji Dauda handen ada welti
Jamni wallake Alhaji Musio mi sodana botoji albace joy lemu didi tafarno didi hako tanno joy
de Alhaji ko won cogguji dudidi ne
eh ga Allah accu a wiata andana nyaw coronavirus wongu cekan taraji meden de na
namin kai mi yai ko hawridum
to accu mi halani kulle de kanje goni ko nyawta nangudo nyaw coronavirus fu
Alhaji toy nan da dum kadin
to a wari non ni akaden na dum gidda wi ude kan
Alhaji hettina wadde gineji di chadda di fusawrata nyango
he ga Allah accu to famtina ittan der nimre
amma no wodi labi ko jaade ko hisinta dum nimbe
to mi do hettini
Alhaji Dauda lokotorobe njabiri nimbe lota juude mun e kaataare faala ba ngatta ndiyam alkola ndaada do jamaada dila ngada dum der sobbudu maada lota juude ma faala ba e kaataare ngatta hakkunde ma e nimbe ko watta meter goto acca memol gitema hinerema e hundukama acca do memol dabbaji burdi de dum tilti ko mem dadi lota juudema fa laba accho nyamduuji modon benda o nyamon dun laybon tasaaje modon moyton juudi mon fa laba chelondu haura jodo nokku goto
e ga Allah accho fa he kawride kaden handen du non fa pama ko jamrude badan debbo waddeti no tilsi du mi yahaton enden
alaji wala ko buri challal
o gonga no mi jabi de halanan ko sabi wi a neddo de no dila nado no jojja dojje der subbunu jungo munne
ganno kure no hende e jungo ma no waddi jungo ma ko lati wawto fu ada wawi memiri dum are
he musio mi yettima sanne mi tokkiran du fu no biirda kam ni mi durwan du fa handen ko watta habaru o yotto he bandiraabe am be nanai
dun do yo anni nore non de studio kalangu waddi hawtaade e minister kawji do cellal bibbe leydi Niger
wencagol baade neddo nasoru sina company no lawol nongol dewtere kite leedi wi tokkire ga tabbitinde ko jungo neddo tawa der gacce de neddo tumira amma wencagol gol ko wada du fa handen ni sey tawe pasoto do jomun no fotti na kaden du fa handen kitoto do jamudo wencagol gol endan wade windi derol majjum gam be dari sekettino den yewtere Balkisa Hamidu e maitre Mustafa Nibiye
wencagol ka woni widagol gam batte yitude ko hollata huuna de no wadiri wencagol gol seno wade no wodi police modo garo fota e gadol gol yerno Mustafa Nabiye kitto do haliri
la perquisition
wencagol tewtugol na tabintinde no hunde endan wadiri sey tawe police modo na ko nan kirto do no fotti de ko dum wade to dum beydente sembe kan woni se tawama e der bureau jingo mitet avocat na ko ete notaire dum na IC na du kondan e der hoggo to dum buytante sembe woni se tawama do hirniere na biddam bonda ku jomu e hore mum no fotti tawe du konna hokki yarra mudum jingono dum endan kandu wara fotta e majjum
no won no wencagol gol enda wadirte
ya deux grandes catégories de situation
labi mawdidi won ko dum wodi no wodi to tawete wida gol won no wade do gacce mawdo tawe du gacce o ko wada boyi na wakati mum wada fa neddon endan yirama alamaaji tawete e gado gacce gol sey jomu kulle mum yehe yewe gam batta tabintinen tawa hen enda do enda lady Niger datol chapande jo e go ngol lawol sariel kandu won ko haali wiide ke setama kebol talki naadu kon nan kebol dewter gon naadu kulle godde no way hokkude hakika ko waddu enda wajibi sana dun yah dun wada hono wencago gol enda e der nokkude police mawdo mo PJ no yaha non der galle den enda nden hinno no yewtino kulle de yalla no heba kujje kolloje gacce o enda jomu no tawa hen
de cette personne pour y procéder à une perquisition
de hani ki todo hokkala du yaha du wencho der galle de
sen tawama talki halaka no tawa e dow biro kitto don endan e dow tewtugol gonga wi ama o mo wawi wadde hunde funko hokkoto hakika halakan endan nene kitto de hore mum no wawi du hokkude police mawdo mo PJ lawol ya wada jewtaru ndu endan
joni sen wenchagol gol i wade no hani jingano jomu fottana
justement parce que
ayo ganno wodi ko wete hakke jingonobe no tilisi tawe hakke od konnan yaabaaka mi halni on hala bi mi gacce mawdo se wadama biama police no nantan galle den endan gam wada jewtardu sey tawe jon galle on kay horno fotti o mo waawi noddude hono jingo makko metel avocat war fotta sino o wala jingo o mo waawi o tewta neddo goddo mbaado daraddo inde makko wara fotta ko dum wada wencagol nokkurne enda
a defaut on dit la personne doit choisir un représentant
bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguɗo yewtere pindinol meɗen hannden ko waɗi dow wencagol ɓaade naso rusi gam tabbintinde ko junngo neɗɗon tawa e gacce kokkol habaruji meɗen timmata amma komin dilla miɗen miccintina on ko Batu jooɗo kalen studio kala ngu hannden waɗan dow tittinkina ko sukaɓe ummatore nder sigilaji durwitidde raɓu ñaw coronavirus ɗo nder leydi Niger Moktar Hammadou Kandu ardato Batugum
ñande fuu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio ji golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi ene
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fuu der yewtere pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewtere pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e Batu jooda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fuu Batu jooda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
soy alal habaruji sukkabe ummatore yande joy la sara e tokkinde en fu fotten faada studio kalangu yado leydi Niger